rudi ai anataka rings ka udi alibeba hudi zangu like 10 mhuni tabia zako ni duni
duni asla mystic shit
chora lishtuka kumbe music za kibe na reggae itasonga niko laki kama dube ukwame unyonye unadai mimi nikupe
soko tunarudi soko
Chaizo niko na nyagi Hennessy, Kingfisher, Johnny Walker Bangiza catch, Githurai 44 Mto, hato mechapa Wacha nikaoge, nirudu kwa mtuapa Na siku ringa, mpendo na wa mama Wacha minka kule pesa za chama
Soko, tunarudi soko
Niliachana na ex body count ika reset Before ex already kulikuwa na next Musha wa two time upatana na waresh High chance utapewa kama kuna kamnyes Nuke mlesh Tau ni why ganji sambono ni why stress Nasikio kiwa na ganji ni easy kuwa impress Ukichezwa ni revenge una snack ni na mess
Soko tunarudi soko
Shako, wagosi, wadosi hatujali waga costly kuposit Wali batim toxic, so mina rudi shopping, misake wakusosi for now Instavle na mada, saina sako wana karau Yali sema hanitaki, minka sepa bela chao Sezi teka bau, niende down, juya nyau Likupata na matuta, say unaleta matharau How?
Tunaoga, tunarudi soko Na tukirudi, tunachoma foto Hibel ni safi, kumeja watu
Records.